kuyinto engangifuna yenzeke. Cela uhlala nami, tonke intsuku sokuphila.